kali mama nakabadeti kumbe nakaba mjeshi bange nani zuzu wa mwezenu inani changanya mkubwa damka ushia mdogo na mwamkia sikia nikila ndumu mwezenu minadundika nikinywa pombe mwezenu minatapika nikivuta ndumu najiona kama niko Jamaika wengine wanaita ganja wengine wanaita ndumu mama nikila ganja nasahau majukumu sikia. Sima tena na kidoma kitambe. Sima kwanza na kidoma kitambe. Sima tena na kidoma kitambe. Wanagwana tetemeka squeeze wame kwa mazombi. Wame kwa mazombi squeeze wana tetemeka. Masa galuza 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 galuza. Mama unavocheza miweza kondo na nata. Mama za galuza 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 galuza. Mama unavocheza miweza kondo na nata. Istiani vindalu istiala mushkifalo. Mtoto wa nyoka tabaki kwa nyoka. Nilispeti mkojani.